Hivi unamjua Vido Boy wewe? Baba JJ.
Shoka. 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 Mr. Shoka. Mzee wa Shoka. Shoka hapa. Shoka hapa.
Skater sound.
No 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 no. Fuyo, oya singeria leo, atuchesifi. Singeria leo, atuchesifi ne wala singeria leo, atuchesiku nona. Singeria leo, unateza singeri kucheka, oya cheka. Hebu cheka. Tena cheka. Hebu cheka. Championi maluma, wanangu leo shangwe. Leo pambe, leo shangwe, leo. Wanangu leo shangwe, leo pambe, leo shangwe, leo. Tuye, tuye, tuye. Asiye cheza katika glasa la wana. Asiye cheka katika glasa la tena. Asiye cheza katika glasa la wana. Asiye cheka katika glasa la tena. Glasa la wana. Glasa la wana. Asiye cheza katika glasa la wana. Glasa la tena. Glasa la tena. Asiye cheka katika glasa la tena. Awe bloke ni chacha. Skater. Skater. Pindiga pindiga. Skater. Soundy. Skater. Wazi wa shoka tanta famba. Wazi wa shoka mwambe mdogo. Wazi wa shoka wacheka. Wazi wa shoka kuna ya chuo. Mr. Shoka. Mzee wa shoka. Shoka lapa. Nyumba chafu. No 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 no. Unamnonea nani no no. No 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 no. Hizo pigo zizo no no. No 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 no. Unamkunjia nani no no. No 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 no. Hizo pigo zizo no no.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.